Ukinitumia hiyo cash man, siwezi reverse.
Ini kali ya machizi ya mabazi ya madon, wacha start to dance. Saka darumbo siketi, pandisha juu ya siketi. Ini kali ya machizi ya mabazi ya madon, wacha sasa tudensi. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi.
Dada day when he muffin in. Ina ukipa rara mbono sijipake vaseline. DM kila time natuma vaseline. Amini usiamini hi mark ni mini. Shida ni mimi najua uwezi shinda na mimi. Shida ni nini kwela ha wako kusini. Kaskazini kaska kuna makwela party feed girl damn. Hapa kuna msela chipo ame chipo chipo na kuna masala. Mashallah amebeba hadi silaha. Sina furaha amejaza kama afraha. Si malaya alianza kule ulaya.
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wacha start to dance. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi. Nikali ya machizi ya mabazi ya madon. Wacha start to dance. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi.
Wanga mdevi chura hudoka keki. Kani wacheni ruhusu ni kuseti. Mukwanga straight to the point kama jegi. Cheki ukidai nywele bado misi kudai dai. Ukini cross ni nambogita kuchai chai. Maga Kenya chora chini huko shy wine. I become fine by age kama I'm fine wine. Omosha kisha kunywa chemical.
Si hata toma deni.
Mi mkali mi don kwa iserikal.
Na misi kupideni.
Zimeta, bado tutawasha. Hata mfungeba, bado nitamasha. Hata mfichenga, no katapanda. Juu ya kegi make tupa, na maganja.
Bado unataka bia,
hey, nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Utenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Braggadocious.
Yeah, oh, yeah, no, baby, yeah. Yeah, leo na lazima talipia. Unapika mundi pia, kwani ukon love pia. Mini charity, washa skia. Shake to si mimi, kwani shake to si pia. Jai kunya bia, ukaanza kulia. Nikama chunde kuna vitu unapitia. Mdunga za kambili, mini talipia.
Leo ni sato, ama sande. Tutulianza kukunyo ona mande. Kila
Pombea
kisirani, tulikunyo tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani? Ama ni bibi ya jirani?
Bado unataka bia?
Hey, nipe bia.
Bado unataka bia?
Buda nipe bia.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Kizungu mingi, pombe na kizungu mingi.
Braggadocious.
Niko maji naona nika wendo na die. Niko na kanji na connections you guy my guy. Nina matenda na mavela mindo supply. Munga na waiter ata leta please don't be shy. Pombe ya Sunday tamu sana. Pombe ya Monday chunga bana. Pombe ya sari ni swara sana. Ya kuchanganya ablanda bana.
All you can drink we don't do take away. Mfuko size ya pili. Kizungu ya kupara mulate. Can you relate? Manda ni kama Saturday. Birthday ni public holiday. Nitawacha pombe. Nitawacha pombe. But not today.
Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfungeba, bado nitamasha. Hata mfichenga, no katapanda. Juu ya kegi make tupa, na maganja.
Bado unataka bia. Bado unataka bia.
Lazima pombe. Sherehe ipambi bila pombe. Hapa kwa bash tumelewa pombe. Pombe, pombe, pombe. Pombe, pombe, pombe. Shida nikilewa
pombe.
Na kuwa muongo sana. Shida nikilewa
pombe.
Na ongea kizungu sana. Shida nikilewa
pombe.
Demza watu ni warembo sana.
Pombe, leta pombe, siwezi bila pombe.
kila mtu akiwa drink basi. Wewe kwa pita mbele yako. Kila mtu akona pombe? Kila mtu akona pombe? Twende basi. Above the head,
above the head.
Below the belly,
below the belly.
Across the nipples,
across the nipples.
Smooch those nipples.
Mwah, mwah.
Smooch those nipples.
Mwah, mwah.
Now swagger that bugger.
Siambataka kuna bile mi ubonda adi wanagomba taya cheki mindio zin mindio papa mucha chimbiti shadoba na inakuwa banga na misabatari geze nena hit kama hama niko makamba tali na jicho ni nyambatanya na zitoka kiwa kandala na cheza firirinda kujina isnama mtoto mame imbitiva na unapenda foto moto na kumbutula mjamo anadeni mchome kolo na zikishi mbiti kanda mteka kimangoto na doba imenda shule utatani taichi
ambo bize wana saka tumunye. Nasisi hapa tunasaka do wako bize wana saka tumunye. Nasisi hapa tunasaka do basi bounce, 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 bounce. Ongeza hewa tupacheze dance, 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 dance. Usiogope cheza na rende bounce, 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 bounce. Ongeza hewa tupacheze dance, 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 dance. Usiogope cheza na rende.
DJ Sise, imeweza mtaratara. Mkururu inataka wale wakamba. Mangoko wanataka tu waluya, mi ni mluya, shata unajua.
In and out the bamboo forest, in and out the bamboo forest, in and out the bamboo forest, who will be my partner?
Boko, koko, jocheze nipo, mono, poli, alafu mkokoto. We ni model, ni kupige foto, tuki maliza ni kubariki mtoto.
Wako bize wana saka tumunye, na sisi hapa tunasaka do. Wako bize wana saka tumunye.
Leo tunawaka na matenje, nisitaki hasira kaende. Situko sawa na kirende, ngori mbogi ya madenge. Leo tunawaka na matenje, nasitaki hasira kaende. Situko sawa na kirende, ngori mbogi ya madenge. Hadija, Hadija, unachasanga kaka ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Hadija, Hadija, unachasanga kaka ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Kagwe, generali wa madenge. Iko sharp kama wembe. Hater, misijalishi na wewe. Chain chain, itabidi unipende manyege. Niki speed tukigenge. Niko rada kama super na kibenge. Shika mawaitha kama kama kujenge. Mina classic, pilipili na maembe. Hadija, Hadija, unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Hadija, Hadija, unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge. Mbogi ya madenge.
Super ana float kwa ukuta. Ana dice spoon fidiwe mambuta. Na kenye minataka ni akuga. Aje ku mix pizza na skuma. Aje kufunga pampas na nyuma. Aje ku dance genge tona rumba. Alejandro ana konga critical. The way to his heart ni kwa genital.
Hadija, Hadija, unachasanga kaka ninja. Mbogi.
Ajia
Ogia di jam
Izo gare kubwa
we
Izo bolo bege
we
Izo meza kubwa meza penda Shidani do
we
Shidani do Shidani do
we
Shidani do Shidani do Who no like enjoyment Kuvaa nguo mzuri garment Kupata kazi mzuri permanent Ulipo vizuri payment Ah we, shidani do Wazazi wakaifiti parents Waishi bila kulipa rent Waende kanisa sacrament Na wapate za entertainment Ah we, shidani do Izo gare kubwa
we
Izo bolo bigi
we
Izo keja kubwa Neza penda Shidani do
we
Shidani do Shidani do
we
Shidani do Shidani do
I like a big house I like a big car I like a big nyash Shidani do hey, We pop in bottles Chilling with models We taking photos Shidani do hey, Allow me to enjoy myself I no go die, no go kill myself Ati, ni tume fair I could you hear I try to touch you go say don't dare You think I'm stingy, stingy or busy Nobody knows so, Shidani do I want a big car, I want a big house I want a good life, Shidani do
Izo gare kubwa
we
Izo bolo bigi
we
Izo keja kubwa Neza penda Shidani do
we
Shidani do Shidani do
we
Shidani do Shidani do Nasikia unapenda meat pie Izo vitu ziambie goodbye Apa labda ugongewe mayai Ama bora uhai Cause Shidani do Nasikia unapenda pizza Utakula moturata emiagiza Sasa ya kumi agiza Tena ya kumi ongeza Kama unado fuliza Cause Shidani do Izo gare kubwa
we
Izo bolo bigi
we
Izo keja kubwa Neza penda Shidani do
we
Shidani do
Tupini ya shida Kalikani tamu tamu ama sida Kiki 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 ki
Reggae Sister. Let it go.
Tupilia shida kalikani tamu tamu ama sida ki ki kienda kienda ki 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 kienda kienda mhm kienda kienda mhm kienda kienda mhm kienda kienda
Pisheni pisheni ndo nimefika misheni na kabla mko mavitu kwanza madeni lipeni wale wa mapeni ipisheni tisheni ipisheni mpaka senye italetwa na beseni ala ala misi ndo imefika na hala hala marafiki kama tisa ijumana uko na mama unaivisha kukwetu weekend iko na siku tisa Monday kejani Tuesday njiani Jumatano tunaivukishanga kwa jirani Thursday na Friday ndo hakuna amani na ukinikosa ndani utanipata maskani kende kwa dondara super ni bombara leta kutesa juu natonesha vidondara leta kibombaba bombaba chacho mapicha imebaki kuwa shandomdara
basi tapleza tupilia shida kalikani tamu tamu ama sida ki ki kienda kienda ki 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 kienda kienda mhm kienda kienda mhm kienda kienda mhm kienda kienda ki 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 kienda kienda
yeah yeah napiga sabu na budget ya 190 kulia jaba na choko de sikose everyday siurorie siku zote na feel fit mwana mini sijichoche kienda chain chain kimeri chain chain ni kiki Hadiko brim brim taxi mkubwa dimefurisha mdomo After kate marungu ni kafimbo ajo Suo ni jenga pitia diwa nasikia kiwaru Tuko na saru wa manyaru Matuka ukukotu ni salamu tuko na bash and dance Kau na widu eka
Basi tapleza tupili ya shida Kalikani tamu tamu ama sida Ki ki kienda kienda Ki 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 kienda kienda Mm-hmm kienda kienda Mm-hmm kienda kienda
Unapo step, yo haga less like, yo baki likiyan Yo jaba sinimende, mhm
Niyo jamba sini mende Kana gwara pale base ni kicheki tuma dead Wanangora tuka ngede wakidai tuza gende Future so bright, why you stressing every time Huu ndio mziki si tunapiga this time Ndio mana si upenda kuwa brr brr Lakini kiwa singwa kuna brr brr So si mind kiwa pia tu brr brr
Basi tapeza tupili ya shida Kalikani tamu tamu ama sida Ki, ki, kiene kiene Ki, 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 kiene kiene Mm-hmm, kiene kiene Mm-hmm, kiene kiene Mm-hmm, kiene kiene Ki, 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 kiene kiene Dolo shot stamina, dolo shot stamina Dolo shot, dolo shot, dolo shot stamina Dolo shot stamina, dolo shot stamina Dolo shot, dolo shot, dolo shot stamina
Napigwa sindano ya haga Nzigo ni mzito miklemea sana Inawasha na niko tu sawa 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 Inawasha na niko tu sawa
Kuja mkupatima vitu gong gong Storm stonk inama neshika nika yopon Bok mitonjo na rumanisma menika Nko on stop na top top Na miwa na chuna kipiga show top
Zelembe neza funga mbumba kanba kimedo niselka Mwambia neza chukulia jola fundo nikambio Nishone za namba fimbo dike nikaina side I told I could on window driver so me na jovenda idai
Tumetulia kejani na vijana wangu suku nyona lazima ulipie Matime na tawalenda sini kama nikongu so lazima ulipie malipo ya mind Kazi ni kazi na jata lazima nipate vile mina idai Numara wanashuka vile nata walenda sini kama nikete ya mind
Ninama ni kamu na pigu wa sindano ya haga Zigo ni mzito mikleme ya sana Inawasha na niko tu sawa 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 Inawasha na niko tu sawa
Kesho mina vuka boda na jeshi ya ubiki na skibuni Kwa kubusha na mwanagi na sugi Minonesha mbuki zingine bonoko zina nitocha zi Tasipiri na mbuki mejipin matalanga Leona city kaya na pendaga Mary Jane Kama polisi ni moja moshi mbili suwa iguani Na zingine za kufikisha mali unadai Mali unadai sini mali unadai Ndo tukate ngango, tukate kongo Tukate gilbis tuwaze kubanjuka Tukate gilbis tuwaze kubanjuka Avile A, mikoka mejiti Avile mbogi yangu manze koga mijipin hey. Na sina kutu, na daimutu Nataka kitu ndachachisha na kirugu Fomi kigongi na dole ni manjugu Na daituri ntapikisha kama nduru Ntatiponya, nitatikonya Kifika posu, kipea nyonye Nama ni kamu na pigo, sina nyo ya haka
Nukuli tele na kutere na pila Sami ndo mi, kipona na nagaju Hata wako zangu jenda nisha vina wao Na safari basi ngoma na andika Kani mboka basi kizibo pandisa Kani mbio basi nika andre mita Na wapisegi na wapita kama stima kwenye mita Kasafari basi ngoma na andika Kani mboka basi kizibo pandisa Kani mbio basi nika andre mita Na wapisegi na wapita kama stima kwenye mita
You can't be me, don't wanna be I have my niggas calling you a wannabe You tryna be me is upside to me I always wanna be where I wanna be I'm dope motherfucker call me kana peace Moshi ni mingi penye niko wezi kana me My fans wani penda wezi ni kana me I'm boka bo mera ken bogo me Kili round utalola hii Kikichana chua chesi ya mekuja peace Pam pam gang blazing out the shoot the king And your girl I'm in the chest gonna dig you free
Kasafari basi ngoma na andika Kani mboka basi kizibo pandisa Kani mbio basi nika andre mita na wakisegi na wapita kama stima kwenye mita Kasafari basi ngoma na andika Kani mboka basi kizibo pandisa Kani mbio basi nika andre mita na wakisegi na wapita kama stima kwenye mita
Atikisi mutembea nile chaga jo kutamba Kibuda sunajua mambo ni mdaga Hivo ndo mikuwa mambo mingi ndo sinaga Naifanya june penda nikijua nda bamba Flow ni tight ilishafunga na gamba Mistari kuzirembeza ziko tamu neza lamba Niko hai nika nimechoma kimbaga Wezi linganisha kanko soba jo kustaka Angi vocha nyama ija inpita niga Initwa favor tadani triple zita niga Mafalo amedozwa melalisha niga Piki ya chino kaboom 00 jina
Kasafari basi ngoma na andika Kani mboka basi kizibo pandisa Kani mbio basi nika andre mita Na wapisegi na wapija kama stima kwenye mita Kasafari basi ngoma na andika Kani mboka basi kizibo pandisa Kani mbio basi nika andre mita Na wakisegi na wapita kama stima kwenye mita
Ata sita isishike na jiki na mangwe ni die faster
Asina tuki na zichukua na kashfa
Fake ni ngori uneza chomu pate kansa
Neza pata zimekwata wanze kutoka masalsa
Budo kidedi utoche nani zoma rasa
Neza kufuka ni watokeleze mwanze kutoka raba
That's a bad thing for another
Misi mkatoleki, misi ndagi maranaga
Yanu neza sema higo brother
Mini
Kalem tasi upiga isto Jo adi magidhazi utupata bestu Sa most of the time tukoma vitu Except mimi mini kona iftu Sani kona big Q nataka kuchapa story zao Mi tunapendanga kukanga tunao Juma vitu nenda nangana pistu Na maybe 2022 ndazata kuchana now Anyway let's get straight into it Tuanze na kama wana kuanga ka big poet Okay miss jui kana jua lakini tu mina kuanga na beef Na enda kuja kumgis tuwe So kama tunaweza kwa bestu stories imeshika Kasimama nasi Seme ya mjui mindo teacher Anajua tunajua napenda kujisikia Karakta ya tene na nguza this year Akinisikia wala nito kipitia Na mia tasijui zichuo malinda kimbilia Na ni beste wa mind Kata nisikia na joka tanigonga ganji Jusi chwangi teyabia Na misi bambi ngogi bila kuchana But kuna mugambi yocha na usiku na mchana Na ziki nice yose mambra yore sketa Unimziki sikitu na fagu sinda ukingangana Mugambi ya nezendadi uta kuje na ufa base Alafa kumbuke aguna stage Brian buka mivi wono na Sato fanya njenju mingu wanataka kucheza ngoma zote kwa denje Sushinda bass kiko tu bora tumejididiketa wa bass Ati dino sisi hapa Uwezani na sisi Hauwezani na sisi Ndo sisi hapa Kwetu sunday na monday ziko same tu Si bora tumevibe ya kwetu Sisi hapa Uwezani na sisi Hauwezani na sisi Tuko na ochi na ochi upenda madem Lakini madem wapendi kukana ochi Sana kako broke Lakini akiwa maweng Au madem apply kujoin bogi Bana Mbogi fiti kosangi kukuwa na kase Na kase ujua kila mtu manze izi maeria we Kase ugonje kamara katha lakini ya pendi dawa Naeza shinda mwaka na malaria man Najuna juliza pendi ni nani ni jonda kibuwa Ika nendanga na mapurungu nyumbani Utu jeli kabla lende na izi zote sahi Ni mtaf lakini anashikuanga na petty crimes Asikuwa likimbizwa na karao bila mask Anakimbia kwa tuzile za muta nishika man Katu join upao saizo inampiga Akapatwa kulizwa tumiu kwa nao kila saa Sisi hapa, sushinda bezi kwa tubora tumejidi Diketa wa pesa kituo sisi yaba Uwezani na sisi Hauwezani na sisi Kituo sisi yaba Kwetu sunday na monday ziko setu Sibora tumevibe ya kwetu sisi yaba Uwezani na sisi Hauwezani na sisi
Tega sikio ni kwambie Fungwa mlango ni ingie Mambo flani unifanyie Nami pia nijisikie Kama penzi ni pesa Ungesema mapema Ata kama takosa Juu yako takopa Kama penzi ni pesa Ungesema mapema Ata kama takosa Juu yako takopa
Unambie niambie 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 Oh nisikie 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 Unambie, niambie, 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 niambie Oh, nisikie, 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 nisikie Kama mapenzi ni pesa, sema mapema Ata kama takosa, juu yako takopa Kama penzi ni pesa, unge sema mapema Ata kama takosa, juu yako takopa Shika kitu nipe danse 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 tega sikio nikwambie fungua mlango niingie
Kazimba kazi zizi Ana sura ya binti na kilizi Nikizi ujua kimpandi ziski Zitishiki ini kalitimiki
Kaiku bambe ni bambe tu bambe Muna muru wa manganana Zina makoru mugu funacha Zotebi chane mazamu Acting Rally Lundi na vibe Zaba kazi siso soda tribe Please don't kill my vibe Tweta ringa njichi mubi high Tori na chongamba Zina wamba One year number, but people with a gamba. Girl, shake your bum bum. Muziki tam tam. Bambe transporter, John from Star Young. Kenya mambo VP, are you happy? Zeni happy, bulamu wesi wumbi. Uganda mambo VP, are you happy? Zeni happy, bulamu wesi wumbi. Africa mambo VP, are you happy? Zeni happy, bulamu wesi wumbi. Zimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi ujua
kosha for closure. Man, I have a thing for wabosha. I need Bambi, can you bubble Bambi? Missy to Aaliyah, can you handle Dambi? Niko na ray of hope, wapi amba rose. Ni mkamba, solid I kulamba dose. Sina kamba, kutai na si ezi lose. Lose note, hii ni suicide note. Take notice in case me ni shushe ro. Take notice in case ni kushushe ro. Take moti in case ulale 444. Kuna bitches chihuahua na koko.
Zimba kazimba kazizizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikiziwi jua kimpandiziski. Sitishiki ni kalitimiki. Kaiku bambi ni bambi tu bambis. Kasi ndizi matoke na nana. Kasi mbuzi basi mtakunana. Kasi nyolo tutaki maenes.
Mwezi ni difijufunza ilisha nifunza. Chunga fan wako akisha nitisi atakutoka. Drip ni ya kukata na shoka sinimedunga. Exana ni dae na mimi sija unga. Downy bambi kwa kusiezi west dambi. Usikuje form ka unajua wa uchangi. Kauja jipanga wajua leo kati. Mulamba ganji tuju chumbi si uskari. Sauti za mayolo. Wezi nionea hato kuje na digolo. Neza roga hadi msani ya rudi ocha. Muzi rende rende mistari za hitoka.
Zimba kazi mba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikiziwi jua kimpandizi.
Kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Demi kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shere ni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama vya dandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana de kujiponyo. Ya, ya, hiden
Akadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo zezi mendata kapedo. Demi kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Wese sabuni ya roi inafanya nini kwa mbash. Na wekea minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingo nyoki rudi kwa shimo. Luku ni fly dingo inapiga simple stivona. Nuwa sijali sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za manki hapa sidani.
Akakademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sefi mendata kapedo. Demi kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowe nda kuchapa na yo mini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbige block, tupige sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na nikupunguzie nyege.
Akakademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi mendata kapedo. Demi kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.
Mavo on the beat.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole. Very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Hey, dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch, itama soja. Painting anataka kuniua. Aki baby utaniua. Sijali. Babe supunguze kisirani. Unatoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Manzi yangu yeni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Yeni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani. Nitajua, nitakunywa happy. Nikamurudia, juu ya kupanik Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameni siti kamote. Mother anataka ni muache. My boys wanataka ni msari. Mpaka namba yake ni meblock. Hadi 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 hadi.
Wakenya wote wanapenda kuduna. Wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda. Zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Mapromota wabejaa na sababu. Mziki Kenya inalipa na sababu. Airplay ni kibao na sababu. Ngoma tamu hainanga katabu. Alila lila, alila wandena. Ewa basai wanaruka kule. Wakale wetu wanatoka teke. Wasafere, mnataka ni wataje. Waluya wetu bora kasembe. Wajaka wetu anywaro matichi. Costa Rica twakuja madafu. Wakamba wateso Turkana walia. Wakenya wote wanapenda kudunda. Wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda. Zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Siku moja manzi moja aliniita. Alidai atinunulie shisha. Twende uptown kanunue pizza. Na mido kwa mfuko imeisha. Sponyo moja alipita kwa dirisha. Super ikabidi amejipa. Lakini juu napenda kudunda. Nika move nikaelekea kwa bucha. Dunda kama anti corruption. Dunda kama Kenyans on Twitter. Follow me, follow you. Like tips, post maps. Wakenya wote wanapenda kudunda. Wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda. Zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde.
Bubbly gun, bubbly gun. Number 254. Tumekuja kuwa show wa Kenya.
Yes baby, napenda luku yako jo. Sika mazile, zile za kasuku jo. Kwa rembo wako jo, umenishika, umenishika shika jo. Ah, uwiromo, ya tina neno yomga jel. Onde sore, ya tina neno nyonga jel. Shepu yake, kama sidika, ah. Sura nai, kama Shakira, ah. Tembea pole pole, chingisha pole pole. Zungusha pole pole, chingisha izo duda jo. Ah, ah, ah. Uwonya seme, ya tina juane ndumana. Kangiyo bange, ya gigane no jongo jongo.
Kangiyo bange, ya gigane no jongo jongo.
Ah, ah, uko top. Oh my baby, uko top.
Tingisha. Tingisha baby, shake your bam bam. That's all my tingisha. Tingisha baby, shake your bam bam. Tingisha. Tingisha baby, shake your bam bam. That's all my tingisha. Tingisha baby, shake your bam bam.
Matemu wamefika wanatingisha nyama. Wale wakutesa, wale wapenda nyama wana go. Ukisi mama unapo. Yeah, yani show me what you got. Yani soga yako kali mina kiti pale palo. Kinitaka niko palo taniguza pale pale. Yana gombo mana pale jo. Yeah, yeah. Yani seche moka gombo kani bibiri bata. Kata jogo chai yani pendo kubata. Niri moko uunda yani kitu aromata. Ani giga winjo gande tawite bata. Aya tuende chini tukatike mbaka chini. Ana gombo gini sa mimi ya gombo simi. Ah, ah, uko top. Oh my baby uko top.
Tingisha. Tingisha baby shake your bamba. That's all my tingisha. Tingisha baby shake your bamba. Tingisha. Tingisha baby shake your bamba. That's all my tingisha. Tingisha shake 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 shake.
Ay 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 ay. Zimeshika vibaya. Ay 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 ay.
tunadai tu ni mabale. Leta kisirani utapigwa bale. Tukikam nyingi wote mwona silence. Mia moja bado unadai balance. Ita wita piga order tuta finance. Chapa kitu itisha ingine bila woka. Leta lighter, see a smoker. Leta maji, leta kitu inamata. Tuendele ama tusi endele.
Tuendele,
apandani kweli umba ah.
Leo ni leo, 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 leo,
leo, leo. Leo ni leo, kila mtu anawake. Izo lights kila switch nazi wake. Tipsy man, brother man, tunawai wang. Ngoma kali, ngoma moto kama fire. Leta lighter, she a smoker. Leta maji, leta kitu inamata. Tuendele ama tusi endele. Apandani kweli umba ah.
Ya dunda, ebu supigie kalunda. Kina Shish, kina Abel na Morgan. Wajitahidi na soda. Usiwori wamesot. Weta hebu pea kiongozi hiyo tot. Hii ni reverse psychology, no apology. Hii ni chemistry na biology. Gage, wako maji. Wanauliza keroro atiko wapi. Hawa ni nani, hije shikani. Hawana lupu na pia hawana ganji. Nini bashia wale wasee wanapenda dunda. Katurungi kajaba na wabukunda. Wenye wamenyonga pia wakusunda. Na wapendi katubi ya wa. Hivo nivo watadu. Wakiju wasi hatunanga hudu. Kama Scooby Doo bidu. Tunatoa vitu mbaya na hikru.
Zipande
bingri 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 bongro 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 bingri 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 bongro 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 bingri 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 bongro 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 bingri 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 bongro 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 bingri 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 bongro 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 bingri 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 bongro 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 bongro
bongro
Amplifier,
Amplimoto,
Amplifier,
Kuna
Moto, Kuna Kuna, Amplifier, Amplimoto,
Kuna
Nuru Zakuza, Nuru Zakuza.
kuaminika waga nduru za madam, nduru za mistari waga nduru za kalam, nduru za mafans, nduru za the gang, nduru ya politician waga nduru za mafans, nduru za exam, nduru za kukram, nduru za ketepa uleta nduru za macham. Nairobari, most wanted Joe, Nairobari. Nairobari, mina trustudo na rosary. Amplifier, ampli moto, amplifier. Kula moto, kula kula. Amplifier, amplifier, ampli moto, amplifier. Kula moto, kula kula.
Enough about mind them what we see, we retire. Overstand, we can't stop, take it higher. Wanna give up, like we dance, so we bring the fire. Man alliance, see the king, no retire. Amplifier, just a girl, them be buyer. I get a youth, I sing, we anthem, ka choir. Up turn, I realize that we fire. Only provider come true, I'm the choir.
Amplifier, amplimoto, amplifier. Kula moto, kula kula. Amplifier. Amplifier, amplimoto, amplifier. Kula moto, kula kula.
Adi Monday ni kazi, Tuesday ni katu Monday, Wednesday si jale, Thursday nangoja Friday, Friday.
Twende, tukorido sae ya dimangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadiki wa manches. Siku pitia kibandaski kwa madhe. Sae katumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyanya jag sipendangi glasses.
Nathani, sato ndakwa na ganje ni nani. Atataka makali tayari. Buda sae niko maji na imagine. Mande na niko kazi. Mini big big boy siyezi gusa toy. Missy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Ni waribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kazi, Tuesday ni katu Monday, Wednesday si jale, Thursday nangoja Friday, Friday. Ola la 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 la. Ola la 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 la.
Chiyo mio.
Ola la 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 la. Ola la 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 la.
Ola la la. Chiyo mio bala. Ma weekend musere na ma arif kadhana. Ma painting magala wana sanif shesha. Meditating na tambla ya kimratish kuba. Kurumisha ngoko kama generator. Wendo kwa kosto kwa najileta leta. Bona funga long shot kami kela teta. Eleveta kijana kadogo kakwena diseta. Wita leta.
Juni weekend leo tunambleki. Atuzi kosa form buda kuna plan B. Tupitie peti tunyonye irori. Leo pilo si manyoya kuna pungi. Ni personality gade si matembe. Jumangoko wanadai tu wakiembe. Lesi kunyi fakse ina uzembe. Niko farmers just na sichagui jembe.
Ati Monday ni kazi, Tuesday ni katu Monday, Wednesday si jale, Thursday nangoja Friday, Friday. Ola la 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 la.
Kitu speedy na simple, hivi na hivo. Kuwa kunywa bila maringo. Naipeleka hivi na hivo. Hivi na hivo, hivi na hivo. Hivi na hivo, hivi. Naipeleka hivi na hivo. Hivi na hivo, hivi na hivo. Hivi. Nina vitu mbili na dai tuongele. Tangu bei pande sijali gathe. Nina shida zangu usiniongeze. Pambana tukivyako aki niondoke. Dishi sio yako ushanza amen. Nilikuwa nimesota nilikuwa na plan. Tukibai mambuwa klina surua ya ten. Zahini nyama kilo imekwa kayen. Zimi upita nao
hivi na hivo.
Chini kienda hivi
nazima irudi hivo.
Figa Coca Cola
mebeba zipo.
Katoto karembo chizi tuparada. Naipeleka hivi na hivo. Kitu speedy na simple, hivi na hivo. Kuwa kunywa bila maringo. Naipeleka hivi na hivo. Hivi na hivo, hivi na hivo. Hivi na hivo, hivi. Naipeleka hivi na hivo. Hivi na hivo, hivi na hivo. Hivi. Alikuseti, akistesi. Nilikukanya kupendana na mafegi. Ikiwa tamu sana jua mko wengi. My sweet nothing.
Aki you drive me crazy.
Hivi na hivo ndio ulibebwa baby. Chezwa bano, cracky no pay. Kiburi hukuja ukidai wa deni. Samocha mi ndio headline kwa teli. Na uki
ukiulizia watasema manzi wa Nairobi ameweza cheza na Mpesa fuliza wanajua mimi ni member spirit of a nation ni kitu ni stuku wa keja simi upita nao
hivi na hivo
cheni kienda hivi
lazima irudi hivo
figa Coca-Cola
amebeba zika
katoto karembo chizi tukarada naipeleka hivi na hivo kila kitu speedy na simple hivi na hivo kuwa kunywa bila maringo naipeleka hivi na hivo
Niko na test, nimedunda CBD nikaona test. Mimi nataka ni mchess. So many drinks they want bila chesa. I cannot ni chesa, anasababisha juu ameweza. Kani mate mimi na meza. Aki boy chalmwambia sitamcheza. Na venye anakaa ku legalize. Na hiyo smile inafanya mimi na fantasize. Na cheka cheku sijali ni venye umeni nice. Mistari zangu kazi jaweza mimi tarivai. Napenda chali waka nairo tu Chali maluku kaza lango na burale Chali kama bien na nviri Izo sahuti kejani ndasikia fiti Chali wa manjing na manjong kama tida Tbuti na meza giflani Na venye ameunga kama oji raburu na accent kashafi Mina tema chali waka nairo tu Waka nairo tu Chali waka nairo tu Waka nairo tu Mina tema chali waka nairo tu Waka Nairo tu Chali waka Nairo tu Waka Nairo tu
Kanga tena nampanga kisha namkanda mizyardi Sena nipana tena nataka kisha namkuma gizani Sena ni mada wango mavela misita genya Badu naweka sije katekwa ndaba kindenga Yani nimekata Ni wangu wa motisha Naro inakonga sije nikakua wangu wa thati Ana niweka nana Naro inakonga sije nipakua Jirikali
Ni wangu wa motisha Naro inakonga sije nikakua Ana niweka nana Naro inakonga sije nipakua Serikali
Sali waka Nairo tu Waka Nairo tu Sali waka Nairo tu Waka Nairo tu Mina sema Sali waka Nairo tu
One time, sound the rhythm, bubble up, clap for the king. Two time, sound the rhythm, bubble up, welcome the king. Clap for the king, clap for the king, bubble up, clap for the king. Now welcome the king, welcome the king, bubble up, welcome the king. Clap,
clap it,
clap,
clap it,
clap,
clap it,
clap for the king.
Clap, just clap it,
clap,
clap it,
clap,
clap it,
welcome the king.
Long time in a the dance all alone man Look at one that's in a competition We got different ambition Me and them not a possible combination
Sikiza, usha choka na michezo za kuhigiza Mandi pesa kwenye mfuko tusha ingiza Basi tingiza, ganchi maliza
Uyu msichana, anatingisha mwili kama kijani napenda Kienda chini chini bala, anasketisha sana vile nakani napenda
One time, sound the rhythm bubble up, clap for the king.
Two time, sound the rhythm.
Bubble up, welcome the king.
Clap for the king, clap for the king.
Bubble up, clap for the king.
Now welcome the king, welcome the king.
Bubble up, welcome the king.
Clap, clap it,
clap,
clap it,
clap,
clap it,
clap for the king.
Clap, just clap it,
clap,
clap it,
clap,
clap it.
Welcome the king.
I see 40 pretty girl in a me circle Big bang, mega stallion, big taco
Billy Gun, bad man, not a good uncle
Now a pata off guard, kama city council
Zing, anavonyonga na kukata assassin Anakwata ngoma kama jini Aladdin
Mr. Padisha,
nyeunda chava king, katiki ya king
Uyu msichana, anatingisha mwili kama kijani napenda Kienda chini chini bala, anastidisha sana vile nakani napenda
One time, sound the rhythm
bubble up, clap for the king.
Two time, sound the rhythm.
Bubble up, welcome the king.
Clap for the king, clap for the king.
Bubble up, clap for the king.
Now welcome the king, welcome the king.
Bubble up, welcome the king.
Clap, clap it,
clap,
clap it,
clap,
clap it,
clap for the king.
Clap,
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 clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap,
Kuna kaboy kana nitanga bay, kana tamani kunipeleka gadate. Ata jana kali nipigia late, hakajui yeye sio yangu taste. Amefukuzia na nitaga toto, anasema ananiona kama loto. Eti nkaribia taniongeza joto, huruma na mwonea juu itabaki ndoto. Akimwaga pesa ndalereza, akitoa ganji ndalereza. Akimwaga pesa ndalereza, lege lege ndalereza. Akimwaga pesa ndalereza, akitoa ganji ndalereza. Akimwaga pesa ndalereza, okonko lege.
Nikitoa pesa tutalegeza, Nadia mokami woku meniweza. Ebu bend over na ukamate meza, Nadia unahaga, ey meweza. Leo ni kutesa, vimeja. Weni black beauty wao napenda. Najua saa zingine misi naga pesa, na kuambia nitakopa pia nitawateka. Achana na wababa, wauhema sana. Kuja kwa bazeng, nguvu za kukumanga. Na kuambia utascream usikike hadi na manga. Kujua sina pesa lakini tuneza banja.
Akimwaga pesa ndalegeza, akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza, akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza, akimwaga pesa ndalegeza.
Is your love so strong to die for me?
DJ Cisse,
take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Bibi
inagal toto mama
shiri
halungin gane mama o kui chenge yung kongo chunga kui chenge yung kongo chunga o Mashiri, biritengi mama mama. Mibi, biritengi mama. Manaka kanu nigi, kinuka kanu singi. Manaka kanu nigi, kinuka kanu singi.
Kenya tika ocha, binge na shwa.
Forget a little lie. Lick a time. I saw we want to forget a little lie. So we have to eat first. We no wanna lick up on we empty belly. Angry man a stagger them a spoil the party. Sexy girl a win up on a blessing for me. So me no want no bagger man a spoil it for me. Drink after drink after drink.
Light up for me.
Come me have to buy out the bar. Drink after drink after drink.
For me.
Come me have to buy out the bar. Drink after drink after drink.
Wait up for me.
Come here, be by your diva. Drink after drink after drink.
I miss it for me.
Come here, be by your diva.
Watch it. Give me the red label, black label, green label, blue label, white label, pink label, any label. Step on the high table, comfortable, man ever still stable, any bill, payable. Me and my friend them rich, we just got paid. So we got the money for mash up the place. The liquor so sweet and the girl them fresh. Money pon we pockets, so we just want to spend. So we have to eat fast, we no wanna lick up on we empty belly. Angry man a stagger them a smiley party. Sexy girl a win up and a bless it for me. So me no want no bagger man a spoil it for me. Drink after drink after drink. Wait up for me.
Come here, we buy out the bar. Drink after drink after drink.
For me.
Come here, we buy out the bar. Drink after drink after drink.
Wait up for me.
Come here, we buy out the bar. Drink after drink after drink.
I miss it for me.
Come here, we buy out the bar.
We come here for party. Girl, them so sexy. Wanna bother nobody. We not joke, we not joke, yeah.
So we have to eat first.
We no wanna lick up on we empty belly. Angry man a stagger them a spoil it for tea. Sexy girl a wine up and a bless it for me. So me no want no bagger man a spoil it for me.
Drink after drink after drink.
Wait up for me.
Come here, we buy out the bar.
Supreme.